Studio Kalangu yande join with the minute sapo joy haboru je fulfulde ko ri jan hirte mo do sumana man janganta haboru je fulfulde min putran go fugina na fottere wadi hakunde habbini be kanyo jangob universite to nan zander tawamadu konan do gallu nyemay jangobe lekkoli je to ekitite golle juude ka endu konan wadi yaadu jam jam subako yandam non ni faande lawol kessol do filande na gu hojaama e der nokku to fawarje ferobe mali gono jippina yewtal men pinna hande studio kala ngono ndara fila cellal har fila ko ndarto gite e wombe na sawra gite kanyum en kaltudo mo ko rje nyalli e modon ciagal ni kipitande ngadde ton endan e der nokku to himbe mali ngoni hono farjo na werna to ete tazalit nenene kayni jego leur octobre ko hiptande wadi gomnati leydi niger hoji lawol denago kessol gog endan to endan tazalit to enda kanyo e wurbe tengo intikan nenene ka dum wonno ko bandine tarnan fude ahmed hawri habaruji denan nyalli ali kanyo do firde fulfulde
Tazelit he intikan kana no kuje ittanaade feroobe kun amma de no kuje to feroobe ben garta ade nyamdu wakati warde wakati nyamdu du gomnati yeddanta be lawol gol gomnati wadi sigila wattude domobe leedi kokito no kuje de sogeji meden jodata ko be tinnato ibe pilo ibe kokito bombe non dum woni habaru juwan domi to suudu kokkoru habaru AFP golowo leedi meden mawdo gom tawado der gollirde ministere kawjido filla redu leedi halimu o famtini o wi'i ko hana so geji din no cottinteno amma siri onni wayla miccintineno ko lewru octobre balde mun jeegom kippitaaki gom wadanoma tontazelit kippitaaki ki dermu sogeji meden laso dido gom mayi tontizelit ferobe konu gari no gada hanu ujunaji nayo ujunaji sappo e jeetato gom no tawa intikan handen ferobe konu gari der leedi niger no gada kambe ujunaji laso itato alkamisa o bazum mohammed minister kawjido filla redu leedi yehi tazelit gam darode wombe no domino kuje wakati studio kalangu wadannomo jamde bazum mohammed wi'i ko nukuje de no kaja do mede o wi'i du ko hakkilo ummingo tawango der sobirde leydi mali woni no wadda macalaji di fu
no wantir kenyan fane sudu sawar député be yeyi tabintina wi lawol denagu ko jangal do inde region mo difa ko gomnati wanno e lun on lewru jiye dubnade sappo e jeego noni eren andido ko da ilu lewru fevre dubnade sappo e joy wonno ko fande region difa en non honjene labi denagu laamu ngu no honjo labi denagu gam battere no kuje de endan sabu kippitande kewde ngadi to endan kippitande gonno ngadde du konda fu e ko wona mursel ton fu himbe boko haram kanyen gonno ngada dum nani fedde wetende IEPTN ka woni fedde hono lekkoli be jangobe le lekkoliji to neddo jangoto ekkito jande e golle juude kambe ko no be ngadi hande suba ko enna yaadu jam jam der gallure nyemay yaadu du ko no ko be ngadde ciagal be tokkini du ko no hawtere wandu wetene mettinga dum waddi ko bandeme Mukhtaru Hamadou yeyi foto e bato enda o haldi e Nasir Munkay latre kanyum woni hono horejo ono fedde de do indudem nani ko halani dum
Entre autres problèmes qui nous ont conduit à cette manifestation.
Cette arme jaru domi e murtande kamoni rafi dartina kitawaki der lekoloji. Moyi abada lekol mo wala jande golle e moyi abada lekol mo hokkata lawol jande yasin. No wodi wadantebe dereji be jayi abada lekol yohobe to sudu wi etendu anab hautade e ministere haujinde filla jangirde mawde bonude leydi tam. Gam cede kawre tede de hunde jamaare no. Tawdi lekoloji di itande fu miliaruji woni kongatante mine du mi bi hokketebe talki jande ko ana gonga dum be murtine be jare suudi kite e horebe tababe der mum be fu gami pamidu lekoloji din fu hunde non ko lati conseillerbe ma deputebe e ministrebe kambe je
dey ministre sino on dey deputy
o wonno Nasir Munkay horejo IEPTN nonni to enna zendara fille jande subaka hande jango mawbe be universite zender kay ndu konna hakkunde mabbe habbenibe be jibondiri fa jaati jangobe ko to joyon nangama der mabbe ko rewbe nayo won ko tawa ali keta bandimi kawon ko wadde habaro juuto enna zender ali nyallimo do enna du firfe fulfulde
noddol kokkobe habaru gol ardido fedde jinganore jangobe universite wadi kamni waddi hunede fu sogeji garde national milana ko jangobe be giɗana burto dembe puɗɗi yofandeɓe gas faa goɗɗi jawti camuyi der ɓaade de jangoɓe ɓen balta dermu nden kamɓe jangoɓe ɓen puɗɗi faɗɗirdeɓe kaaƴe gas o waɗi fekkorɓe hewɓe hakkunde maɓɓe faa ɓe jarama nder loktorore université o garde national ɓe e gendarmaɓe naati nder kogol université gol tinnino tefa himɓe Ali Ali ardiɗo fedde jinganore jangoɓe université zender no tawa nder wonɓe no tefe ɓen juura tawi sogeji pilkitake kogol maɓɓe gol fu
nawantira a yettama sanne Ali ñalli caggal majjum cause kam woni hawrinde laatino no hawri hono himɓe laatiɓe hono golloɓe ɗo filo ko darto jande kamɓe dukanaɓe aadake yaade murtere golle ko balɗe tati ɓe mbi ɓe jiɗi faa wara jondu kono gomnati o enɗan yettina aade mo aadodi e maɓɓe on enɗam keñan ni kamɓe himɓe ɓeɗo ɓe cause ɓe kañum e gomnati ɓe gaɗino jooɗa kaale anni minni amma ko ɓe gaɗi jooɗa kaale anni minni ɓe kaaldi kano wonɓe keɓay fuu hono mosolo e nder haala ka enɗan Cheibou Dambaji kam woni goto e hoore maɓɓe o haalani ɗum Assoumana Sina.
Dans tous les accords qu'ils ont signés avec
eux. Do laabi fuu ɗiɓe koƴƴide amin ɗi ɓe aada kina yoɓude jannginoɓe liigotoɓe ɓe e dow ko yirka nden min ƴami jobdi ndin fuu yoɓe ellu lewru waato tawi dow jannginoɓe liigotoɓe ɓen keɓɓi jobdiji mumen nder neɓalla nangude altina o wattana milliaruji jeɗɗi ko yoɓaka ley lewru utto yaade lewru septembre ɓe mbimin duumin muñaɓe ɗo yaade lewru novembre minen duumin gollirta noon gam le majjum bandiraɓe amin ɓe mburdi min wawta darnude murtere amin gam aadi maɓɓe ndi ɓe koƴƴi ndi wawa yottaade ngelto kam woni koƴol jannginoɓe liigotoɓe nder sarusi gomnanti ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e tati nden warde jonnimɓe ujunaji nayo e keme jeɓɗo ɓe waɗay fuu koƴaɗo nder sarusi mo gomnanti o
en fait non pas eu de matricule d'abord
o wonno Cheibou Dambaji nden emo cause Niger nonni farfilla ko darto jannginoɓe liggotoɓe ɓe leydi Niger wonɓe ley syndicat mbiteɗo Sina Seb kamɓe ɗo ɓe jaari noddandu maɓɓe dow toñe moɓe gaɗana dow neɗɗo gaɗɗo toñe on endam toñe moɓe gaɗana odu konna hara ko darto facebook woɗi ko goɗɗo windi dow maɓɓe kamɓe Sina Seb wiide keɓe cottindima ko maɓɓe ɓe joppi koye maɓɓe ɗum waddi koɓe mbi neɗɗo endan toñe keɓe nden ɓe noddan ɗum suudu saria noni har filla ko darto fawara jodu konna ni hono ministére hawjinde hono faande koƴol golloɓe golle sarusi moyti tewtol e koƴol gollo golloɓe le ministére hawjinde filla arsu ko leydi men Niger caggal ɓe gollirdi konna ko watta lebbi jeenayyi non woni ko ɗum ɗo du konna hen laawol ngol ɗo yaa hooƴowa kamɓe ɓen endan ittaɓe ɓen kay himɓe maɓɓe ɓattiɓeɓe fuu mbi ngala no paami feewi hunde e ley ɗum ɗo muradu oɗo ɗum saabi ni bandimi mbiteɗo Moussa Hassan subaka o yowi hon neɗɗo laatiɗo hoorejo anduɗo filla ko darto hono ɓata keji laamoɗo leydi men Niger mbiyeteɗo Amadou Hassan Boubacar andinimo dow filla majjum ɗume wawi tawede
l'annulation en tant que telle effectivement ça pose un problème juridique
wartirde tewtoru du bolum no wodi matiala de ni dum tokkiri labi kite leydi gam gada jobdi lebbi jenay be kokkama lamba golal mabbe du dum wawa wartirde tewtoru du bolum lawol kite wi ana to tewtoru wadama fa dum wurtini inde hebube ben lebbi didi non gomnati wodi gam taykade dara de ni no hidi wartirde du bolum to dum jaari lebbi didi di to baade guika na goddum fere gom tawa fille wartirde tewteru ɗum ɓolum wala kade denne nder irni he bandum ittaɓe gollal ɓe tawa iɓe mbawi yarude fi o yeeso suudu kiite mawnu
devant les juridictions compétentes notamment le conseil d'état
o wonno Amadou Hassan Boubacar latinno andi ɗo filla ko darto ɓatakeji laamoɗo leydi meɗen Niger noonni hono caggal keñan hono hawrinde hawri hooreɓe feddeten ñeme ñala moƴƴinoɓe gallude ñemey kañum e fawara jonto konna ni hono jowruɓe e faande hooreɓe bangueje nder gallu ñeme ɗo endam ɗum ɗo konon dartna hono laawol wuutugol laamnugol wuuro ngo endam ndennene kadi ɗum waddi ko fawara joni ni hono ɓe kaalido majjum waddi ko bandimi jaaɗo fotto e bato ene ɗum woni Mouktaru Hamadou o yewtidi e jowro hono fawara joni kosey mbiteɗo Soumana Saloum andinimo dow filla hawrinde ɗum woni mafaari muɗum
ɓe kollimin no wuuro ngo laaɓirta min ndu min kolliɓe say ɓe gatta junngo say ɓe gatta dalili jama laaɓal watta junngo ɓolo chef de quartier mairie tan wawta laaɓini wuuro ngon wuuro ngon no tunni sanne wuuro ngon fuu ɓe kawrodiri ɗum se hana ɓe gatti ceede noon faa wooɗi ɓe gatta ko gollirte faa wooɗa se hana noon fuu wuuro ngon laaɓata jam baasi himɓe wuuwi to tuundi rufete wala ndenne laaɓata e himɓe wuuwi tuundi ndin sayi warta nokkure mudun laabal warta sai be kolla to seni wuwa mu fu toyru fuite se wuwa mu fu to yarate nyaala nyame no tiide sanne se hana himbe non umbi dari non sai himbe fu ummo daro meri daro be gat be katta groupement be gatta e association en fu ummo daro se hana don fu nyame watta nyaala
nonni wontere faware jondo kondani hono himbe mawbe e der parti biteda jamhuriya wonnoɓe nder gouvernement ko heewi e maɓɓe fuu mburtinama nene hono ni wasal kebu kari laatiri kam woni hooreje jamhuriya leydi tilla beri no wonno ministre ittama Salisu Ada kandu kam woni hooreje sukaɓe ummatore parti o enna no wonno kadi ministre amma wurtinama nene yoga maɓɓe to kondani heddeke e ministagal muɗum en nene seeɗen mbawi wiide ɗum ɗo hono saɗorma wonno waɗa hakkunde himɓe hooreɓe jamhuriya ona ɗum waddi komin jeyi min lando e mbiteɗo Suraji Isaka secrétaire kawjiɗo filla hoggol habaruji parti o endan Habibou Garba ƴanmimo o haalni ɗum dow ɗum ɓe gooni ɓe jaa.
Au niveau du parti, moi, je n'ai pas connaissance d'une crise à l'intérieur du MP.
Head de parti amin mi ay fu Rafik Pamral tawangal don min andira du parti amin iridum ndene min pilta kona portal der parti amin endena gum kam woni labi koƴaadi fa heba parti on hisa Rafik Pamral kungel gotel on kartake horebe parti ji amin amma hunde non ko woni e lawol jonnyal e der labi demokrasi hunde non ko woni der labi jande jonnyal kokkon neddo nokkure hana parti on hokkata horejo leydi on kambe horejo gouvernement on
public du premier ministre c'est-à-dire du pouvoir tout court
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
yerno mbirno men e fuddirgol habaruji di do filla kon dar to hono loktora hono biendu konani loktorore hono gite wietende makka latindu kono himbe Qatar kanyi won ko jojjini dum to enda maradno wodi hono majjum illa alangal enda wonno ko be puddi wadde safari gite do fisa bilillah dum woni mere nene ne kay nyew gitte du konda nyewno latingu no nanga gite no wumna du konda neddo ko buri hewdu konda fu har nayebbe enda dum won si jewama ni gitte enda se jewe mojjine nene ne kay du dum waddi ko fande bandimi Mohamed Mamma ye foto e batto enda halni en no dum wardi wardi
Ibrahim duubi mun la so tati e ko deki hitere mun nano no kola o mo jodi der waranda hopital mo jinol gite indirtengal hopital makka mo maradi burtaki suudu kuttol makko ni nabi en block tammal o hokkay dum forba o gollana o nani beldum golle den kettine ko o wiini
gaskiya ayki wona ayki wallahi
sekko alla gollangal wooc mi yetti sanne alla wallu sengonga mi walano mido yi'a sai bi mi wara to deto du nangu yettore alla mi jetti sanne
rahamu duubire atani ko hi'ata bani ko omo woddi hopital gal o daraki fu o domi goddum o wari do maradi o gollana kettine ko wi'ini
wadan be min gollal gal mi jetti be sanne mi duwana le wuro no wi'e armuna mi yetti sanne mi waddi duubi didi mi wala mi do yi'a amma hande alla yetta
faddaɓe ɗo fa gollani duuɓi mum en kewi sanne ko ɓuri hewde wakkati neɗɗo ñawi nden ñawugu nangoyta gite mum fa haɗaɗe hi'ude Isa Ousmane loktorojo noon tawaɗo nder hopital gal kettine ko wi'ini
donc la cataracte a trois catégories
ñaw gite ngu iri tati no no wodi ñaw gite ngu naya ngaku no wodi ñaw gite ngu suka rimdete emu no wodi du ñaw gite ngu ne wai hebde nde leggal fiidu mane nde fiyama le hitere
si les patients a eu un choc
Mohamed Salisu loktorojo mawdo non der nyawtol gite o wi'i kuttol gite gol tan woni lawol gongol no nawtore dum waddi ko loktorobe huttobe tawabe der hopital o goni no gollana himbe dubbe
on a prévu 150 personnes
nimbe hemre e chapande joyi kam min chawrata beddu fu ko hojante teddengi non far kuttol gite gol e far safareji go wala fu jobantengel no min don kutta nyawbe ben fu idin don du dum yaano wodiri gon nyaw gite ngu ciddino ilukulu longol itano funi dono yi annino da Allah jabi
l'obstacle alhamdulillah
gollande iri himbe be gollal mum wadoyte yaade yeso dar hubere zender difa tawa e dosu
non wantirdo dun non ko habaruji me fulful tili hande sen elen jon kamaleede hewtina en jaawto non ko habaruji fulful de keddi wadde ballaga mon ko jotti on fu do inde mun assalamu alaikum balata jam wali kettino non habaruji studio kalango